cutub ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka Guinea ayaa qabsaday awoodda dalkaasi axaddi la soo dhaafay iyagoo ku dhawaaqay inay xukunka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi Alpha Conde ciidamada ayaa ka carooday musuqmaasuq baahsan iyo saboolnimo la sheegay inay ku baahday dalkaasi oo ku yaala galbeedka Afrika Anika Hamrashid ayaa la hadashay khubaro ka faalloota siyaasadda dalkaasi sidoo kale waxay weydiisay saameynta uu afgambigaasi military ku yeelan kara dalka warbixinta ay arrimahaasi ka diyaarisayna waxay noo soo jeedinayaa Hussein Barre Aden
madaxweyne Conde oo talada la wareegay 2019 ayay shacabku ka filayeen inuu isbeddel wanaagsan sameeyo maadaama uu ku guuleystay doorashadii ugu horeysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii ay xurriyadda ka qaateen Faransiiska sanadkii 1980 laakiin dadka siyaasadda falanqeeya ayaa tilmaamaya in madaxweyne Conde xaaladda uu uga sii daray iyadoo oo faqiirnimaduna ay sii korodhay inkasta oo dalku hodan ku yahay macdanta waxayna arrintu faraha ka sii baxday markii Conde oo 83 jir ah uu sanadkii hore beddelay dastuurka si uu xilka mar saddexaad ugu soo noqdo oo uu muddada iska kororsado sida uu faahfaahinayo David Zomano oo ah khabiir ka tirsan xarunta daraasaadka nabadgelyada ee dalka Senegal
That really creates the tension. You have civil society organizations, you have other political forces contesting the decisions, contesting his elections.
Arrintaasi waxay dhalisay xiisada ay waxaana ka soo horjeestay talaabadaasi ururada bulshada rayidka iyo mucaaradku si adag u dhaliilay qorshihiisa iyo doorashada uu qabanayo. Laakiin militariga ayaa taageersanaa oo shacabka caburiyay. Arrintan ayaa sida muuqata bilow u ahayd xaaladda imika taagan.
Political stability to lead to what we are observing now in Guinea.
Ahadi ayaa ciidamo gaduudsan oo dhalisan siyaasadda madaxweyne Conde waxay sheegeen in ay arinta gacmahooda ku xalinayaan iyagoo oo bandow ku soo rogay dalka isla markaana xuduudihii xiray. Inkastoo la arkay dadweyne ku faraxsan talaabada ay militarygu xukunka kula wareegeen, waxaa haddana afgambiga dhaliilay beesha caalamka oo ay ugu horeeyaan Mareykanka, Faransiiska iyo Qaramada Midoobay. Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa walaac ka qaba in arrintani ay horseedi doonto in dalal kale oo Afrikaan ah ay sidan ka dhacdo sababtoo ah waxaa sii badanaya tirada madaxda Afrikaanka ah ee aan dastuurka si aan dastuurku u waafaqsanayn muddada u kordhisanaya iyaga oo xilka ku dheggan waxaana sidoo kale jira tiro waddamo ah oo afgambi ka dhacay waxaana tusaale u ah dalka Mali oo laba afgambi ay sanadkii hore ka dhaceen sida uu tilmaamayo David Zomino.
All that is due to the lack of commitment of leaders to the democratic principle.
Waxaa soo dhan waxaa sabab u ah madaxda oo aan daacad ka ahayn meel marinta dimuqraadiyadda taasoo keenaysa in hadii la fulin waayo rabitaanka shacabka la arki doono faragelin military oo nasiib darro ah.
Unfortunately, we have to continue to deal with a military intrusion.
Faragelinta militariga ee siyaasadda ayaa ah arrin ka dhan ah dimuqraadiyadda iyo xukunka rayidka ah sida uu faahfaahinayo Jile Yabi oo ka faallooda siyaasadda galbeedka Afrika.
Ça donne le sentiment d'une trajectoire politique inquiétante avec la possibilité de retour des coups d'état.
Faragelinta militarigu waxay muujinaysaa in uu jiro hannaan siyaasadeed oo aad u liita, waxaana suurtagal ah in afgambiya kale ay dhacaan.
Khubarada siyaasadda ayaa sheegaya in Mali iyo Guinea ay markii horeba xaaladoodu liidatay, waxaana suurtagal ah in dalalka Afrikaanka ah ee siyaasadahoodu ay hufan yihiin ay ka badbaadaan afgambi iyo in xoog kursiga looga kiciyo madaxda.
Mahadsanid Hussein Barre Aden oo nala socotiinayay warbixintii wariyaha VOA Anika Hamrshlag. Direct from Washington.